change. We want change.
あるあるあるあるある。 OK 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 OK
We want change. We want change.
Money jam.
We want change.
Umina pachesi Chiwombo vibes. Twend.
Tuchatane ya tomwe Wendelezi ulimu manzako Tulumende ilimu manzako HH for better Zambia HH for better Zambia Tuchatane ya tomwe Wendelezi ulimu manzako Tulumende ilimu manzako HH for better Zambia HH for better Zambia
Nene wali la kuswa nindaga yalwa mu 1928 Sina ulite kusu winda mali 165 Jabo na malweza petilo sesko yainka dola Tairia wamba ekonomia Zambia yanyongana Fertilizer layo shakula wendelezi bulimu manza agotata Twende gaga tuka hote tushinche mfurumende
Manjem
Tuchatane na tomwe Wendelezi ulimu manzako Tulumende ilimu manzako HH for better Zambia HH for better Zambia Tuchatane ya tomwe Wendelezi ulimu manzako Tulumende ilimu manzako HH for better Zambia HH for better Zambia
Bantu bena pabwato bali munga makoswe balumano fusilila wate government baja mayuthi muna chitapulo misi more money in your pocket sirikuti baja mapambo muna chitapulo misi kubasungira marandi kurisi muna kurisa kuma chinese ati welcome to china town ni mu china muno
ungatapwe
tuchatane ya tomwe Wendelezi ulimu manzako Tulumende ilimu manzako HH for better Zambia HH for better Zambia Tuchatane ya tomwe Wendelezi ulimu manzako Tulumende ilimu manzako HH for better Zambia HH for better Zambia
Uja si ya kulira sindi waweka About 95% mayuthi Wali kale mukombo Ma economy management very poor Takano nkala mafole nasi mukantri yotu We say no to be intimidated Elo nishini leji na voters card for better Zambia Elo nishini leji na voters card for better Zambia Get ready to leave the house mutala
Apo tuchatane ya tomwe Wendelezi ulimu manzako Tulumende ilimu manzako HH for better Zambia HH for better Zambia Tuchatane ya tomwe Wendelezi ulimu manzako Tulumende ilimu manzako HH for better Zambia HH for better Zambia
Money Jam 24/7 red Fumina Pachesi Honorable Mama Princess Kasune His Excellency Bad Salute to all responsible citizens Ichi ni sandwich Icho, icho, icho
Downloaded from ilovezedmusic.com.